Barclays Bank is doing it again. Your favorite radio drama, Madi Majwana, Stories from Your Pocket, Season 2, is back on the airwaves.
Ntatemogolo, nakadi pisi chaile.
Kuile kai.
Ntatemogolo. Shu. Ntatemogolo. Ntatemogolo tsoga. Gorileng tsoga. Tsoga ntatemogolo tsoga.
Dimala tena na wa mpo a ke roje le go tsena ngwana o lela dimala a a se dimala yo dimala nana dimala nana se tsa mo se ga o no re sa go nte ba se nne no ba tlo mo dimo o du mo nana wa
koko
tsan dimala
koko a le tamala teng
Riten, Sam!
Dumela.
Au. Nchadi, o kae mama gago?
Mama te, o na ntumile kana re ke te go tlhala mosisi wane.
Jo. O itse gore nna ka ra mama gago le betse gore mosisi wa gago o kwano. Tla ke tle ka ono to o itekanye o.
Emma. Ah! O nke jang?
Au, wa o rata.
Emma ka o rata.
Mme kana ga ke a o fetse.
Fela leng jaanong makabi ke ne ke batla go apare ko sekolong beke e tlang
nnyaa ga go a sala le ga e le sepe ngwana ka oka o sa tsela gore ke kopanye ga jaana a kere wa go bona a be ke tsenya dikonopo ka ga jaana wa bona a kere a ka tle o itekanye nnana ai batho ba modimo tlhe ngwana keo a ko lempo tota a gate nna ke talela ke kgonne bathong ba modimo a ko o didimale monna wa ntena aa
Hello?
Emma. Emma, ke muruta bana ga katse. Emma. Ke mmagwe. Tata. Hela tem. Ile gore wa ba dirile jang tota ngwana o motho a modimo. E tja tja tja. O itse gore ke no simolapeng. Ga ke itse gore ke tlalala ke dirile jang. Go se ane mma ke motseleng ketla. Hai. Bona, Ntshadi.
Ma?
Bolella mama gore mosese o tla bo se mo bikinye e tlang wa nkutlwa. Ke tshwanela ke go tabogela ko sekolong sa ga katso ga towa ba sentse.
Emma go siane.
Ka yena zi. Ruta. Ruta e.
Ma,
alo teng.
Emma.
Hey.
Fuleng.
Motho a modimo gate ka tlo o thubile fenstere ko sekolong a ko tlo o ntshalele le mpho ke siane le teng
wa re wa teng
motho a modimo ke sianela teng
o robetse ene mpho
mpho o robetse o kgotse o tsele o sala a phakela ntlhodi ya gore
motsise
emma ka ke siane
wow look at this picture right here I swear I ain't never been close and don't heard a buffalo before yes Because you were quiet. But also, I think the animals like taking pictures these days. Fancy themselves to be models, don't they? Yeah, we're back in range. So, what do they call you Bushy, by the way?
I used to be a trekker even before I became a guide.
Is that right?
The bush is like my second home.
Well, you know Bushy? Poor man who lives in the bush, he sure do like technology.
Eish, it's because we are now in cell phone range.
Well, you better go ahead and check who that is then.
It's my younger sister. I'll call her back when you get to the rest stop. Something is wrong. Sorry, I need to make a call. Hello, Lebo.
Uncle! Mpako.
Go rileng?
Ntete mogolo. Ntete mogolo wa lwala Mpako. Mme tso ke go ntsosa gompieko phakela jana.
Ama pele le bo le kwa kae gompieno?
Re go tleniking. Ntete mogolo wa lwala.
Hi baby.
Hi babe. So is it true?
Yes, babe. I just got the memo via email. Miss B has been removed from her post with immediate effect. And the post is available. They want to fill it internally, babe.
Okay. So what does it mean? So?
So?
Huh? So is my future wife, my baby, the new financial analyst at top accounting firm?
Poor babe. First, I need to apply. But getting this will change everything. Oh, my family might finally start taking me seriously. And a higher salary means we can finally start that project.
That project?
Yes, babe. This is the break I've been waiting for.
Relukhono would like to see you in his office now.
Okay. Please tell him I'm on my way. Thanks. Babe, I have to go. The boss man summons me. See you later.
All right. No, see you later, Nana.
I really feel like I'm so thankful for the support that I get from
totela go roba tla ke hokoletsa emo pa a itse ka mma story se ke a se ratase
o tla le ba ripetika mo
I
thank everyone who supported me who sent
it Ferris ke la pile ke ntlwa ga inspector Kari kana ke o are o ke tsa rent mme ntlo re na le ngwa ga re ngwa re ga ka yona sa ya ba ka
ya no ba tla ri ra yang re
ke bona go le botoka re fudugele mo ntlong e nnya ka 3 bedrooms ka e a re bola he 3.3 ka kgwedi ga se thaka a motho go lofa re bereka la inspector ka rua fela
mme a ke re ga o re one room mo pati baeng ba tla be ba nna ka yanong
baeng ladies
baeng ba rona
baeng baeng o itse re ga re ka tsamaya ka gore batho ba rileng ba rileng ga re kitla re kgona sepe mo tshelong ba rona ladies a bone a batsaya ditshwetso tsa bone ba re akanye
nnyame seng one room tlhe mo pati
mathata a one room ke eng ladies ha ke re go ha ke nna le wena re babedi hela ga re na ngwana he bae makanna go ntle ha le seng
te go ntle
le gone tota ibile go ba ka fokotsega na ke lapile ke ntlo ena etletse ditsala tse di sina moso tota wa itse batho ba ba le ha re tsone go reke se ile reke se ile go re ba he ba imatswa ba le mo itse ma di ara dirisa tota mo kgwedi mo bathong
ya no batla re hudugela ka er
ke bone ntlo mo metsi mo tla
mo pati he tota ya la go re ba re ga borone o rileng ke nyala re sa batlhela mo boji west yana kana bo protest bogolo
kana ga borone le metsi mo tlhabe ke nkolo molomo bontsi ba batho bo bereka mo ga borone bo nna gone go metsi mo tlhabe
he ke jo ke ipotsa hela ka ntlo a teng gore ya bentse yang le gone wa itse
nya yone se ya me fela ke one room
he ke a go apa ke ntse mo bolao mo pati re sna go tswa mo 3 bedroom house e be ra go nna mo one room ng kwa kgaolong ah a ne le 2 rooms tle bogolo jo kana khang ke gone gore nna ke bereke rra
nya ya lady so ska akanya ja
nya go ntse ya
kana nna go ha ke libile gore re ka gona go boloka madi a le mantsi mona go e khutshwane
sho nya le rona re tshwantse go nna sentle le ha re batla go boloka madi
kana itse re go ha re ka nna go ntlong ye le ngwa ga go tsetse pedi re ka gona go boloka madi a ka gona gore letla gore re ithekele setsa sa rona
he wa re setsa sa rona
eh setsa sa rona e le ro tsa gore ha ke ntse ke re boloke madi re boloke madi ke ra re tle re reka skorokoronyana aha e
ke a be ke a go itshokela tlherr ke go itshokela mo pati ke nna le wena gone ko one room nkwa na ke re bolokela setsa o bo tsoga o le kae ka mo kana lona banna
madledus ska tsenyega nna yana ke go ha ke libile gore re tle re nyalane re na le ko ga rona kana mma o batla ke saena go hongwa ra ke na go tlogela
a ke a ro saena re metsi mo tlhabelene
metsi mo tlhabela se mathata le le tla kwa no mothala a re o dire metsi mo tlhabela ke
re tla tsa marra mme kgwebo ga go mo pati yone e tle go tswalla sentle re nna gone go kgakala kwa
nya ho ska tshwenyega makeneke wa se mo sane ga se o tlhokana le business ba tla ntatela gona go metsi mo tlhabeko
o seka o bo ba re bolaisa tlala rre o seka o ba bolelela hela sentla gore re hudugetse kae